Zwipzy.com.
Ntawiri mayankulidwa mbira pawa imatuka ndisha yale lonkono nga mawe imatuka ndile mbigeza lero ndiwe dole fukwe manena huti oh beauty tomorrow confidence sibwele sajiva mbano Alex mangu kukosa mpavu yotana ndi ma challenge taka taka ntawi soso sakala kwa relax ukadikila sola ndilo zate zego ni mazi ulese umapa ambition mkwiyo umapa wisdom manta umapa maloto haso ima kula freedom yenda ndi Sakale shoshoro Ugalitsata wambili dziko Tizakwiri sanchito koshoro
Kumandika sega maso anga ine Nimaona zambili Zofonge sa zambili Kumalawi ye Lawi ye Mwina ndichite kukokela Mwina ndichite kukokelesha
Osaraya nta usaga saga gulu kufe Banga kade ni yangu wabwela oka you can prove Joni antu fendi plaidi yomwe madibanga kukala kutu kumve Ukakala nditolo sasangala tsawa dela Kuduma safuna bale ya kusa kusika kudela Nevanga business Ndi alendo fela timitonyo tondi ya bale ya kuhoti jirela Palibe njila ya chidule yole melela chief Big things zima denga ntawi kupanga chief Tenga puzilo kupula osa rubanga heti Changu siku figo sadualiso bongo devi Yenda nditu ndiziko Koma isakale shosholo Ugalitsata kwa mbili dziko Tizakwirisa chito foshoro
Kumandika sega maso anga ine Ndimaona zambiri Zofonge sa zambiri Kumalawi ye Lawi ye Mwina ndichite kukokela Mwina ndichite kukokeleka
Zwap.com